Caesar. Abba. Body.
Driver.
Allô. Hey, camera mzuri. Tutumie picha. Ukiona kata gogo. Tuone uzuri wako. Hey, kama we mzuri. Tuma video. Ukiona kata gogo. Tuone uzuri wako. Punguza pekete, pekete, te, pekete, pekete. We, mwenye hila hasemi we, besa inaongea. Hacha pekete, pekete, te, pekete, pekete. Mwenye hila habwa wani, besa inaongea. Halo, tukidanga letu, tunaweza, tumejipata. Mube, muluke, mube, tumejipata. Tukidanga letu, tunaweza, tumejipata. Oya jeba sema nao, tunataka ni.
Tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.
Mama.
Kama imekuiva peana. Kama inakubana bana peana. Asa kitu fichiki. Ate kiwa kwenye dea. Kama nyama imenona peana. Kama ikiwa kubwa sana peana. Asa kitu fichiki. Ate kiwa kwenye pensi.
Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama awaendi, awaendi, awaendi. Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama awaendi, awaendi, awaendi.
Kuna wengine wana big nyash. Kuna wengine wana flat screen. Kuna wengine wana vyuno vigumu. Kuna wengine wana vyuno laini. Kuna wengine wana big nyash. Kuna wengine wana flat screen. Kuna wengine wana vyuno vigumu. Kuna wengine. Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.